kumnyama kusezokhanya kuqanga into oduthandaze noma ungesenalo ithembe noma semadlala ithembe nekonke kuzulonga ikanti sukwezika wena bambelela ungalahli ithemba
banemali njengo-Bill Gates phatha umhlaba mntwana encane ephuma igasenamaphupha amaningi one day izopopa izoba pilot udokotela mntwana yami don't give up babheke wena abadala bazokukhusela
abadala bazokukhusela abadala bazokukhusela
nami ngiyafisa ukuba nemali njengo-Bill Gates phatha umhlaba mntwana encane ephuma igasenamaphupha amaningi one day izopopa izoba pilot udokotela mntwana yami don't give up babheke wena abadala bazokukhusela
abadala bazokukhusela abadala bazokukhusela.
Akuvumi, akuvumi, zindo azikha.